Orab. This is the remix, man. Nyasubi ndani ya banyu mzee.
Wanajua bingwa yupi? Nani gwiji?
Sisi
watoto wa mji huu wote nshatandika miti. Biti kija kwa nacha huwe natoka gambichi. Chichi watu wa Ntwara ni Mbagala ukijichi. Man, kama Dubai ya giza oda. Mina beat kadem na boda boda. Aya maji ya mwezi koga. Sisi wazee wa anga nye chini na Saratoga. Ugo nire, mambo wi mambo tawire. Mkija bila breaki mtakufa we. Mi, kushindo pambano hakuna ni majabu kakukuta milima Uruguru chunya. Sasikiza hili, afusikiza shairi. Ngoma zangu kuzerewa mpaka dimbili. Ndiyo, nika sheshe changamoto vumilia kaumeoa mwanamke mwenye mtoto.
Relax, relax, 255 man. We going up, are you Raider man? 250, let's go Raider.
Nyita papa mkubwa imfura sindi buchura. Iji sasu charutura kuga kef na katurag. Imigami mchura oya na mutimi ngura. Hazi na wa mnanura nuto tuyuzi mugura. Manyajira buvura wa manga itambura. Domo kabimbi sura ngagu siga bakuvura. Mhonja ngurubura inzira mpinda nyura. Hibya kumanura niga chira virarura. Narapche bange mutara menye nzira munyura. Mucheke kwa muteyu goba gusa mkumura. Rukavu nizina na hawe yendi sungura. Nago ninda guzo muchi naje ntacyo binyungura. Ngo muterwa wa nyuma ntibinungura muri nkungu zimukomeje gukungura. Iyi rap ni nka food nyeganyeze sundura. Turayikina nka barya niga nimwe mfungura. Now I'm a been real with y'all. Me amigos I've been running this shit since 2-3-0s. I've been getting paid, you'll be doing your free shows. I win these games while you busy missing free throws. Sit down and learn from the king motherfuckers. Ndiko muvuduku kaze jye ntabwo mwamfata. You know I raised your sons, ni baba yeah. I never stop eating your game, check the menu.
Yeah, we back 255 right now. Straight away from Rock City, Rap City. My nigga Nengo, let's get him.
Hey, mini zedia gold, yo, bring, bring. My shine, who can win on a big thing. Una everything up on the run town. Nitafute unipate we juu ya crown. And trust me kila moja na nitaka. Msibani lambilambi japo chachi ni sadaka. Siri ya kitambi ni mimi bila shaka. Nikose uje ufe maskini mother. Mie nilushwa kwenye public service. Deficit budget ya fukara kwangu najis. Ukinipata ishi nami kwa nidhamu. Nyotangu imefanya paka mcharo kawa mtamu. Na unabudi kuinama si unataka cha uvungu. Cheka tu Afrika sana unamona koi mzungu. Binadamu umeumbwa kusema. Ata mimi ningekuwa wozu ningemtendea sepetu wema.
Chill Nengo, chill, chill badige. We going up again. It's now 257 in the house. My nigga beefes, let's kill them.
Toka Kayanza mpaka Buja kuna kunifikia. Uwe wa Nyanza wakuja wote wamesha potea. Nisha wabwaga wote na kibuka kidedea. Bingwa wa misimu yotu na nini cha kuniambia. I'm a hip hop keeper, beef fest a shooter. Watoto wa kike wananitaga the rooster. I'm lost king of first school and new school. Get out my way nigga, I'm so cool. Unstoppable kind of thing, hurricane. Impeccable and I'm lacking Solomon. Toka ends mejifunza kufight alone. Iko wise mi wa kwanza on this front. Iga wane, be number one. Bisha ni kushone, first ni kuchane. Hatuko saa mna fever hamjamin. Saji chawa kudeliver, hayamadin.
Awari chumi na tibidi nange mogara myegaho ngasamye. Mushake miyunge nghamenyu jibi hatane. Miruke gusomja Francine na usigi ngorane. Ingorane nijewe naraba sidze ni mngihangane. Ngora dance on dadili mbanga na rapamura beats. Zoba ganzan, zoba hamban, zoba bicha kuma hit. Imujinga igitega ni makamba banyita kingi. Na umiko meza nginyo nyingende mura humba muri wiki.